ọ̀rọ̀ ànáze ọ̀bù mẹjọ ọ̀fọ̀ áfíríkà òtí egwu aka siri ike sie jàjà abịa m ka nsi abịa ewu anyị kubọ ọkwa anyị na ya nítsẹ̀nítsẹ̀ nínú wa nù ọmọ ẹ̀nana di nítsẹ̀nítsẹ̀ ọmọ ẹ̀nani di nítsẹ̀nítsẹ̀ ẹ̀sẹ̀gbọ́ ọmọ ẹ̀nana di nítsẹ̀nítsẹ̀ ọmọ ẹ̀nana di nítsẹ̀nítsẹ̀ nínú wa nù ẹ̀sẹ̀gbọ́ ọmọ ẹ̀nana di nítsẹ̀nítsẹ̀ ìfẹ́ ndí nàlí nínú wa. Eziokwu ka nye ka ndị ọzọ na-azọnụ ife na-azọ onye ọzọnụ eziokwu na ọdụ azọ omenana dị n'iche n'iche n'ụwa nụ omenana maka nụ ibi ike nwoke ma bible ị na-enweta mụ ị na-enweta mụ ị na-enweta mụ nọnọ alapụkọkwa m n'egwu a ndawusa na alukwu jinu mana fadi ewa jinu ghana na alukwu jinu mana fadi ewa jinu ọbụ sandị igbo na alu jinu n'ụwa bana wajinu tasa ndị igbo na wajinu igbo bụ ndị chukwu gọziri agọzinu ndị na-eme mana n'ọfụ manụ na-eso mkpụrụ chukwu abịamụ igbo na-eme n'ife n'anya anụ eziokwu igbo na wajinu igbo na waji tasa ndị igbo na wajinu ọ bụ gịnị bụ ịwa ji iji nye chukwu ekenenụ n'ife batibeli n'ime anụ n'ọlụ falụlụ n'ọpụtagonu sọsa ndị igbo jiji nwanne nye chukwu ekene ụfọdụ na-akpọ iri otite ndị anamụ na-akpọ ili otite agbụlori na-akpọ ya ịwa ji bụ ndị ọzọ na-akpọ alọm mmụọ pancha bụ olili ji pancha bụ ịwa ji nụ iji nwee ekene chukwu abịam maka ife dị mma mere anyị nụ maka na ndị igbo na-aka lụsị ọlụmụ nye bọọlụ apụta ọ bụ na ji apụta bagozi Eke buzo ne chukwe kene Enye se chukwe bia me kene Nyabu iwaji Onyabu ne livezi ejinu Ibono na Canada Etiyeku na fana waji Ibono na USA Na United States of America Pana waji Ibono ni Europe Etiyeku na fana waji nu Hey Ibono na Asia Pana waji nu Iji nye chukwe kena Ndibona wajina nu wanu Eche kusa ndibona wajinu Oyo yo 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 Oyo yo I want to love a lot. When I can be bonina, a bobuna fano, now the whole world. The bad is seeker. Nandi Bogana, watch you. Well, run baby. Manandi, where Joseph? Now, please, the doctor, a bubadik and Dibu. Well, look what Balundibu. Indiana, your teenager. Nandibu, now what got you on Fubas? Mogabu, no wish for police. I want a young people become Kaiji and Kaiji. Equoyo. Equoyo. His Royal Highness Igwe Sa Izuchukwu Bennett Emeka Okebo the Second Igwe Chibang Chinwatakwak One Lumulen Okebo Yiku mulari okebonu Yiku enwele konuba Igwendibo na wajinu. Igwendibo na wajinu. Igwe chibanyo. Ogalan oliva. Igwe kuke kalela kalenu. Aijazia genobazia mu. Israel Highness. Igwe Sir George. Obalumu Ewalo. Obagu the second. Igwe Mwobaji Debube. Igwe Ike Nemo Wana. Igwe Ike Anye Mwobo. Igwe Mwala Konoba. Igwe Ike Nemo Fuana. Igwe George Walo. Igwe Dono Bago. Igwe ni wala konoba. Igwe ike nye mwana. Babuli meli mwubu mejo. Igwe ike nye mwana. Taichesi eke nikena. His Royal Highness. Igwe fala chebe. One chado. Eze abogidi, abogidi. Igwa necha doji die bube. Igwa necha na waji nu. Igwa abogidi na waji. Igwa abogidi. Igwa abogidi na waji. His Royal Highness. Igwa Michael Idigo. Eze udo. Bagule. Igwe na wajinu. Ezudo. Igwe nyimba. Ezudo na wajinu. Igwe guleri na waji. Ezudo ona waji. Igwe newe nedo. Ona wajinu. Igwe newi anedo. Igwe kenet orizu. Igwe onuma kenegi ina waji ovuma. Igwe newi na waji nu. His Royal Highness. Igwe kenet onyeneke. Orizu the third. Naija kenezie nu. Obwenye kaine geno. Aishi Joseph Onyachonamu Omula. Igwenye loku. One. Nomambala no yi. Igwe Inye loku. Ikenga Omambala no yi. Igwe nyoloku. Ikenga omambala no yinu. Igwe nyoloku. Ikenga omambala no yi. Ikenga omambala no yi. Igwe nyoloku. Ikenga omambala no yi. Onyumule roke bonu. Ikenga omambala no yi. Igwe nyoloku. Ikenga omambala no yi. Igwe nyoloku. Ikenga omambala no yi. Ndigbo na waji. Igwe nyoloku. Igwe nyoloku na kenami. Nkwachukwu pelu mweru. Ogala wolo bioma. Nyamejo na kenegi. Igwe nyoloku. Ikenga omambala no yi. Ogwangibu eze omo. Igwe nyoloku. Ikenga omambala no yi. Igwe kedivige melumunu. Igwe kedivige melumunu. Igwe nyoloku. kanga ikanga mambala noi naitesie kemezie nunu obonyo obonyenu honorable doctor palo chukuma onwa 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 jiloba incoming governor Anambra state namwerio kabokisi biwa doctor palo chukuma incoming governor Anambra now YPP Ebesele uzo Agwoti aka obondo Akaji agwondo Dr. Paulo Chukwuma Incoming governor Ndibo na wajinu Onwa ndibo na wajinu Onwa Onwa ndibo na waji Onwa Onwa ndibo na waji nu Onwa Onwa ndibo na waji nu Onwa Onwa ndibo na waji o Ai Anjana newe anedo Obonye kana jojanu Ikana nako Iku kwa mandibo nina na togo Ikamba ndibo na togo Oba tozu ara na togo Ofuwa mandibo jemonunu Ofu wanna with your mono no. Ofu wendi what your mono. Na togo. Iku kwa mandi boni nanu. Agwa lingini get your zendi go na togo. Anime buye obula muma. Waka maluma konyocha. Iku kwa mandi boni na Ndibo na bana wajinu Ikukwama Ikukwama ndibo na wajinu Naite keneze nunu Obonyo obonye nu Chief doctor Ikeju agweza CEO Approved Hotel Nigeria Limited Best Hotel and well in Oswata Best Hotel and well in Anambra And yet ever not proof And yet ever not proof And yet ever an approved hotel. Every family man a man. Anu make a meginu. He get you a weather. Mama love abu wana inu. Mama love abu zio gomu wakenu. Mama love anu mulehi. Munangi bwago Anu meke nungunu Ngini kejubu wanenu Anu meke nunu Makandibo na wajinu Makandibo na wajinu Egundibo kejine liolili Ekwa ine tifa Eku ndibo getina waji Eku ndibo getina waji makandi bone mebu ife manu ebo funi no bulo nyigo gabaru ke na wajinu makobo mena nindibu omena nindine dundenu kaiba degu o kaiba ni aba kaiba ni aba kaiba ni aba Kaijazia kanyike nonunu Oponye oponye Chief Ndofo anapulu ezudu Tripu landlord Ofoduti mwibo mwoka Ogala mwolo bioma Akulono Ogala wolo bi omanu Dido foduti Anime tugi akulono Ese guna kugi luluno Anime tugi akulono Ese guna kugi luluno Opange banya gwana Evu ranana igolu Evu nanana igolu Ofoduti Evu ranana igolu Kaijesie kanyikene Aichi Omemboji Ozekwe okasi Namu obago Namu oji udaki sepeo Anyanguna walora Ngebu babichi mwa mama Trepo landlord Ome mboji Ogala ngulila Anyangukina walora Babichi mwa mama Onyeti keke mogo Iji machini mogo Iji planti mogo Iyavu mubu Major of Africa Iyavu zimu Pangwezie umemboji Anima poga nyawuna walora Papichi mamama Tripla logo Onye mwabi duma neke Umemboji Anu meke negi Ndibo na waji Umemboji Ndibo na waji oh. Isi muke neze lugunu Ezi kwa mwenye gifuru nanya Lolo Chief Mrs. Dinyaka Ozekwe Okasi Ugo Jelimba Oso die map Lolo Dinyaka Ugo Jelimba Ezi digi na kenegi nu Makuku mwanya nobu di Ugu mwake nobu uye Ugo jelimba Dalu Deje Isi muke neze lugi nu Aishi Sadi Dandu Esibote Mwafo Yoruba Mana Canada Kingdom Eke Kakonyego Esi mwasi Yoruba nu Kaka ni ponyego nu Manino na Canada Omemboji be greet you. You are a good friend. A friend like brother. Omemboji de greet you. Is wishing you all the best. One of the number, nanam. Kaka, onyego. Ebu one of the number, nanamu. Omemboji de greet you. Isi muka nazelu genu. Chief, Ignatius. Ndova. Eze China Balogu, one. Norama, Etiti Anam. Ejimo Omemboji Okasi. Eze China Balogu. Wazia mwonye China Balogu. Obu onye kuhi mbejibie. Okwanki beji mwome mboji. Ome mboji neke neke mu. Eze China Balogu. Tetana ndibu na wajimu. Chifu pita chibogu. Ejime chibogu. Ngibu ofuonye. Mweza nyatye mwonunu. Mwata na chontye. Ngibu mwata na chontye mu. Mwamelibo. Moyibo Mamelibo mwe moyibo nu Iso nandi si jala bebu Mwelu onegu na mwedebe Kipu mwata na chonkie Ejimechi bobu Mamelibo moyibo nu Ivi jibulu mwamelibo moyibo Unambe mwibulu kusila kukwanu. Mwesu vavya nu Mwemesie mwenanya nu Obuna ndio boga kufaka kwa Useli graduate Mwena chienu na kwa nu Mwepusie university Mwepusie li graduate Nyakibulu watana chonkie nu Icholu mkegi wachota Imelibo, oyibogu. Ibu ejima. Uyege mubulu gejima. Watana chonkie. Anu meke neginu. Ndibo na waji. Ejima ndibo na waji nu. Anje kenezienu Jine du Vicent Onye meki budu wayaka Oga lango lego ibonu Ngibu chairman youth Mudez Ngeno noto acha Jine du Vicent dalo Ijala alusi ndi mwunegi Alusi ndi ni bele mili Ilu laba uwe buwevi wewu ewu obalale ngwolo police station oge kalela kale denu tinedu nonu makene dalu dai kenezi enunu alele mabu wanne ogugwa smart landlord nugbolu mati nonu makene gi ogwo keton nge bu iji yo gbalu yo onu makene gi nu isi kenezi gbonwu ye gi nu no nyelu munu eze nwanya onu makene gi eze nwanya dalu asas ma onu makene gi nu matu mu eze nwanya dalu olu eze nwanya o eze nwanya dalu chief kenneth patrick mbanefo kanneth nwammo nwammo akanalu furniture n'otu ọcha best furniture nwammo n'ọnụ mekene gị nụ nwammo 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 n'ọnụ mekene gị nụ cheta na ndị igbo na waji kenneth nwammo cheta na ndị igbo na waji nụ emmanuel ozudu gentle lion ọnụ mekene gị gentle lion tete na ndị igbo na waji ndị igbo na waji udogwe na ọbazụ n'anya aje kenezie nunu ọbọnye ọbọnye nu honorable chief jus chiwuba dj ọbụdeche ndokis na nnamu ọbe dj ọbụ ọbụ n'ime echendo kwụne echendo nwanyị ọnụ mekene gị jus jụwụba ezigbo onye mmụọ bụ agụ na mmụ igbo nwoke na nyekisibi ụwa ka anyị jezie ka anyị kene nụ ọ bụ onye ọ bụ onye chief sunday ụdalo chukwu emeka obi wan na ndị obi orimiri paka adres ndị oram etiti obi na ndị obi nu obi na ndị obi obi na ndị obi nu orimiri paka bịaka ịfụ mmanya nụ orimiri ata ata adịrịsị ndị ọrịa etiti ọnụ mekene gị ndị igbo na wajinụ orimiri ata ata ndị igbo na wajinụ aike kenezienụ ọbụ onye ọbụ onye nụ chief barrister stan nwata akpụta wan na namu ogbe akpụta wan barrister nwata ịbịali ndozi obodo ịbịali ka idozi obodo anyị nụ Mangande banya watariano. Paresas tanu wata. Akuta. Anu make megino. Makanem di bona wajinu. Akuta. Ndi bona wajinu. Dedi makezia yumaman. Honorable Obinna Emeneka. Ijela, omambala no yi. Mama, House of Assembly. Anambra is local government. Oke mwamu lundi nandi. Na Major of Africa neke no yi. Emeneka Okula kalisena bayinu Oronendo kisibyo Waka ela titi odunu Onwelike mnyewa kukwo Njela Anu meke meginu Kajese na guleri enimba Okwenye kanyina chochenu Doctor Primus Odili Mbalogu Oko Sisi One Na Gloria Nimba Incoming Senator Anambra North Primus Odili Oko Sisi Oko Sisi Gloria Nimba no. Okosise guleri si de bube Dr. Primus Odili Ani mebuye kabula muma Ika galulu sineto Ika chile lanyi Mosalu vamo sorovanu Makana chugu meligonyo chichinu Mbolo gwoko sisi aguleri Andu mekene jinenu wanu Tetene ndibo na wajinu Ndibo na wajinenu wanu Uko sisi Mbolo gwoko sisi Naite sene kenu Chief Donatus Ewalo Awalo Orimila tata nanam Orimila gona south Orimila tata Don Donatus Ewalo Awalo Anuma kene gine no wani Wakwala Awalo Ndi bona wajin enu wanu Ezefu ndi bona wajin Aite kanyika mezienu Obwenye obwenye enu Chief Mrs. Karima Ezodo Aja madame Adu kanemba wanyoma Akulaka mwabala Langa dunumuleri Adamu ibo mwoke Na mwababu Karima ezudu Okwangipa aji anwai Orangipa adu kanemba lady you. As I want you to know me. China restaurant and bar, importer and exporter. Come on, that's about Delta States. Now, baby, about 1 and 2. 3 to 4. 5 to 6. 7 to 8. People about the money men, Papa's an awala man. Of one give you can be no cat. Of one give you can be no cat. On the make a neck, a bit of the land will be a man. Thank you, sir. Can I know? Honorable. Rafael Okeke is the Akajugo one, Nanam. Is the Akajugo on your manu? Onu make a negin no Akajugo. Former representative Anambra East and West. Is the Nin on Abuja no? I'm not going to be able to do it.
You got,